Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindu basuhuza kandi mbibutsa yuko radio ijwi rya Amerika mu Rwanda turi kuri FM 104.3. Mu Burundi ni mujye ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 kugera saa 2 y'ijoro. Mushobora kandi kudukurikira ubu ngubu no kuri internet ku rubuga www.radioyacu.com. Murisanga
ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze rero. Kiliziya Gatolika yavuzweho byinshi muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Bamwe bati ubwayo yagize uruhare muri Jenoside, abantu b'abakozi bayo nk'abapadiri bayigizemo uruhare, ababikira, hari n'abagiye mu nkiko barakatirwa. Ariko Kiliziya mu 2016 iza gusaba imbabazi, isabira imbabazi abakristu bose bagize uruhare muri aya mahano. No mu 2017, umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose Papa Francisco, icyo gihe yari yakiriye President Kagame, yatakambiye Imana ayisaba imbabazi z'ibyaha n'amakosa ya Kiliziya n'abayoboke bayo barimo abasaserdoti, abagabo n'abagore bakora umurimo wa Kiliziya, baganjwe n'urwango n'urugomo, bateshuka ku butumwa bwabo bwo kogeza ivanjiri. Imyaka 25 rero irashize Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye. Ni uruhe ruhare rwa Kiliziya Gatolika mu kugarura ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda no mu Rwanda? Nibyo tuganiraho uyu munsi. Umutumirwa ni Padiri Gasana Vicenti, umunyamabanga wa Komisiyo y'Abepiskopi b'u Rwanda ishinzwe ubutabera n'amahoro ku rwego rw'igihugu. Simbatindiye, mureke mubazanire. Padiri Vicenti, urahura komeye.
Karame, urakomeye Kamirindi.
Uraho neza rwose.
Yego.
Ndagushimiye cyane uyu mwanya utuboneye kugira ngo tuganire ku ruhare rwa Kiliziya mu kugarura ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda. Ariko rero nasomye kuri site y'inama y'Abepiskopi b'u Rwanda, mbona ko mu bihumbi 2015 Abanyarwanda 45.8%, no kuvuga hafi 46%, bari abayoboke ba Kiliziya Gatolika. Ariko hari umuntu witwa Muramutsa Gaston watwandikiye kuri Facebook ya VOA radio yacu, atahubwo gye nsanga Kiliziya Gatolika ifite abayoboke 99%. Ubwo ngubwo abayoboke ba Kiliziya Gatolika mu Rwanda ni bangahe koko?
Murakoze. Abayoboke ba Kiliziya Gatolika basa nk'aho ari icya kabiri cy'Abanyarwanda. Ubwo hagati ya 50% na 52%. Ubu ngubu.
Ubwo rero Gaston Muramutsa uramushubije ntabwo ari 99%.
Keretse niba bariramo n'amatorero yandi
y'abakristo,
ntabwo baba ari abakatolika.
None ubwo ariko twaba duteshutseho gatoya, ariko koko se buriya abakristo bashobora kuba bangana na 99% mu Rwanda? Abakristo bose?
Abakristo ntabwo bageraho.
Ndumva baba ari benshi cyane.
Twavuga ko bari nko muri 80%.
Ibyo aribyo byose Kiliziya Gatolika niyo ifite abayoboke benshi n'ibindi byinshi irusha andi matorero ndetse n'indi miryango ya societe civile, ni ukuvuga ko ijwi ryayo rigera ku bantu benshi rigera kure mu banyarwanda ndetse rikabakora no ku mutima none ubwo ngubwo urugendo mwari mwaratangiye rw'ubumwe n'ubwiyunge mu 2015 rwagombaga kumara imyaka itatu ubu ngubu rwavuyemo uhe musaruro dufate nk'ingere ebyiri zikomeye
mu byukuri ahubwo urwo rugendo rwatangiranye mu mwaka wa 2016 2017 yari imyaka itatu ni urugendo rw'imyaka itatu buri mwaka wari ufite icyo rugenewe 2016 wari umwaka w'impuhwe z'Imana ni ukuvuga rero ko muri uwo mwaka kiliziya yibanze ku bikorwa by'impuhwe gusaba imbabazi kuzitanga ibyo ngibyo ikabitoza abayoboke n'abatari bo abaturage b'iki gihugu umwaka rero wa 2016 wari ugenewe icyo ngicyo noneho 2017 waje ari umwaka wo kwitegura yubire y'ubusaseridoti hashize imyaka ijana umusaseridoti wa mbere abonetse ubwo bari babiri babonetse muri iki gihugu
ni mu 1917 mu kwa cumi ku itariki ya karindwi abo basaseridoti ba mbere na mbere b'abanyarwanda ni Baridazari Gafuku w'Izaza na Donat Reberaho w'Isave
nibyo rwose
bitabye Imana muri 58 1926 Imana ibakire
yego yego
nuko ukomeza
2018 rero wari umwaka udasanzwe ubwiyunge urumva ko byose ari biganisha mu by'ukuri kuri ubwo bwiyunge n'uwo nguwo navuze w'ubusaseridoti kwikebuka nk'abashumba baragiriye Imana muri iki gihugu nubwo twari mu byo kwitegura iyo sabukuru mu by'ukuri kwari ukureba uruhare twagize mu byiza ariko n'ibibi byabayeho bikaba byagira inzira yabyo byumvikanamo no kubisabira imbabazi
ni ukuvuga kiliziya ubwayo yari isuzumye kugira ngo yikubite icyuhagiro
mu rwego rw'abitwa abayobozi bayo abapadiri ubwo n'abepiskopi nuko
none se nimba atari ibanga aba nk'abasaseridoti abazwi n'ab'inkiko zakurikiranye ziranabakatira abo ngabo hari imanza mu kiliziya ubwayo canonique mwakoze
ni ukuvuga ko mu rwego rwa mategeko ya kiliziya ari ukureba icyakorwa cyakorerwa abo ngabo nubwo ubungubu nta myanzuro irafatwa ariko byarasuzumwe mu biganiro abandi abapadiri bavuga icyo babitekerezaho icyo batekereza kuri bagenzi babo bateshwe ku nshingano nubwo tuvuga tuti mu rwego rw'amategeko barahanwe amategeko ya leta amategeko ya kiliziya nayo abafite indi ntera agomba kubateza cyane cyane yo kubafasha niba ari abafunguwe barangije ibihano byabo bakaba bafite uko bafashwa
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri Isanga n'uruhe ruhare rwa Kiliziya Gatolika y'u Rwanda mu kugarura ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda nicyo tuganiraho na Padiri Gasana Vicente ni umunyamabanga wa Komisiyo y'Abepiskopi b'u Rwanda ishinzwe ubutabera n'amahoro ku rwego rw'igihugu Padi iki kiganiro ubundi ni cya rubanda ntabwo ari cyawe nanjye twenyine ngo tukiharire niyo mpamvu nagira ngo nguhamagarire William na Abraham maze uze kubasubiriza rimwe ndabasaba kubaza utubazo tugufiya kuko nabonye abantu benshi bashaka kuza muri iki kiganiro duhere rero kuri William we
karame
wiriwe neza akabazo kagufi
yego
cyangwa se igitekerezo kigufi
yego
umwanya ni uwawe
hari cyo padre
mm
ndabishima ndashima intambwe kiriza gaturika igenda itera muri iki kintu kimwe n'ubwinyinge nyuma ya genocide yakorewe abatutsi ariko nanone ntabwo nemeranya nayo ne cyane kubera ko hari ugusaba imbabazi mu masengesho kubera ko ntekereza ko wenda hari abantu bamwe basengera muri gaturika ndavuga bakise ku icumu hari n'abadasengera muri kiriziya gaturika reka twemere ko ibyo bikorwa muri kiriziya mu maparuwase n'amasantarari ariko hari abadasengera muri kiriziya gaturika nabo bakeneye kumva icyo kiriziya gaturika bivugaho niyo mpamvu ngiye ku gitekerezo cyanjye numva kiriziya gaturika yakwerura mu banyarwanda ikabivuga ku mugaragaro igasaba imbabazi kubwo abihaye imana kubwo bari bagize muri genocide kugira ngo na wa muntu utajya mu idini reka twemere ko mu masengesho yabo harimo no kwicuza ibyo byaha ariko numva igikorwa cyajya hanze
ariko William we ntaguciye mu ijambo kandi ntanashubirije Padiri Gasana imbabazi kiliziya gatolika y'u Rwanda yarazisabye mu 2016 araza kubikwibwirira urakoze rero reka duhe ijambo na Abraham
yego murakoze cyane
bambwiye yuko Abraham telefone yacitse noneho dufate Melkiyade Melkiyade we
halo
wiriwe neza
niriwe
akabazo kagufi ya cyangwa igitekerezo kigufi
ndabumva ariko ndiko ndabumva
wiriwe neza akabazo cyangwa se icyiyumviro kigufi
kubicanye uko ariko nka byumvise neza ibyo kwa podcast n'umusubizamo
oya urakoze Melkiyade we ubwo ntabwo wasomye kuri Facebook ikiganiro turimo nta nubwo wagikurikiye tugitangira urakoze tuzaguhamagara ubutaha
murakoze namwe
Radio Ijwi rya Amerika mu kiru n'ikinyarwanda Padiri Gasana William rero wamwumvise ntabwo nagushubirije
namwumvise ibyo yabazaga ati ko abantu bose atari aba kiliziya gatolika izo mbabazi nta bundi buryo zasabwa ku buryo zagera kuri buri wese n'usengera ahandi izo zasabwe ryari ubundi ntabwo yakurikiye neza ariko kiliziya izo mbabazi nta gihe zisabye guhera mu 2000 dukora yubire y'imyaka 2000 ubukristu bugeze ku isi n'imyaka 100 bugeze mu Rwanda bimbaza izo sabukuru zombi kuri Stade Amahoro habereye ibirori bikomeye n'umwa papa yari yaje n'umwa papa ni ukuvuga uwo yohereje yatumye ibyo birori yari Cardinal Cegara icyo gihe nyirango n'ubu aracyariho imbabazi zarasabwe ku buryo bwumvikana uretse ko icyo gihe hari hakiri ibitekerezo bikomeye cyane byo kurwanya byo kumva nabi kiliziya icyo gihe rwose zarasabwe zirongera mu 2001 dusoza uwo mwaka kuko yubire yabaye mu 2002 ariko tusoza neza mu 2001 itavaho paruwasi ya mbere yatangiriye nibwo zarasabwe no mu 2002 nk'uko wabivuze na 15 iyo habonetse uburyo zirasabwa ariko mu by'ukuri no kuvuga ko dusaba imbabazi yenda ni ukubera ko hari abantu bibwira ko kiliziya ariyo gatolika niyo yakosheje cyane yenda kubera uruhare yari ifite muri sosiyete ariko ibyaha byo mu Rwanda institution zose zaratsinzwe n'uko yo ibikora kubera ko nyine ifite abayoboke benshi kandi ikaba ifite n'uko kwiyumvisha ko uruhare rwayo muri sosiyete rukomeye kandi ibwira benshi
ni ukuvuga rero mu magambo makeya n'abatari abayoboke ba kiliziya gatolika mu by'ukuri imbabazi zagombye kuba barazumvise ko kiliziya gatolika yazisabye n'ubwo batayirimo
barazumva barazumva cyane cyane ko bibereye mu rubuga national ni ukuvuga ku rwego rw'igihugu yenda batara pratika ariko singira ngo radio zirabitangaza yaba iminsi mikuru nk'iyo kuburyo abantu bose ndetse na televiziyo abantu bose barabyumva bakamenya ko hari icyabaye kigiye muri iyo nzira y'ubwiyunge yo gusaba imbabazi.
Ijwi rya Amerika kuri telefone, dufite kandi kubw'Imana. Kubw'Imana we, kubw'Imana, kubw'Ima, reka sinzi aho yagiye. Ijwi rya Amerika, twikomereze. Ariko se Padi, ko gusaba imbabazi atari byo byonyine, niko nibwira, si byo byonyine byo gufasha Abanyarwanda kugera ku bumwe n'ubwiyunge, kubugarura, mbese ibindi mukora ni ibihe ubu ngubu?
Urakoze, nuko ariho wari watangiriye umbaza. Ubundi ibikorwa kiza yakoze ni byinshi cyane guhera muri iriya myaka jenoside yari gihagarikwa. Yakoze ibintu byinshi, tugira ndikurondoreye sinzi ko nabirangiza ariko nakubwira ko icya mbere cyihutirwaga kwari ugusana ibyangijwe no komora ibikomere. Ibyo bintu yarabikoze cyane mu myaka nk'itatu ya mbere yakurikiye jenoside. Kwita ku bantu bakomerekejwe muri jenoside n'intambara yari yarabanje, no gusana ibyangijwe. Uzi ko ibintu byinshi byarangiritse cyane, ari amashuri, ari amavuriro, abantu badafite ahantu bajya n'insengero. Ibyo byose rero yabaye imyaka yo kugira ngo basane ibyo byose byangijwe, no gufasha abantu bari mu kangaratete kongera kubaho bumva ko bari ubuzima bushoboka. Rero byabaye navuga cyane cyane nanone sinode idasanzwe ku kibazo cy'amoko. Muri iriya myaka nakubwiraga ya yubire y'imyaka 120 y'ubukristu, habayeho sinode idasanzwe ku kibazo cy'amoko, ku buryo muri buri diyoseze, muri buri paruwasi, muri buri kujyana kugeza n'ibyo twita imiryango remezo ubu ngubu yagiyeho iki gihe, habaye urubuga ruhawe abakirisitu kugira ngo bavuge ibyabaye, akaga kabaye muri iki gihugu, babiganireho, bavuge ku kibazo cy'amoko cyagiteye, ingaruka cyazanye. Ibyo byose byaraganiwe muri iyo sinode. Sinode ni ukuvuga ngo tugendere hamwe, ni urugendo kiriziya yari yihaye kugira ngo mu myaka itatu, baratangiye muri 1998, ubwo ni ukugira ngo 1998, 1999, 2000, bari bafite gahunda zo guhurira mu biganiro, abantu bakigaya bakavuga ibintu uko babizi, uko babibonye. Icyo ni igikorwa gikomeye cyakwiriye mu gihugu hose muri kiriziya. Ariko hari n'ibindi byagiye biba, hagiye haba nk'inama nini zitanga urubuga runini, tugahuriramo abantu bakiriza, bagahuriramo n'abantu ba politike, bagatanga ibiganiro ku mateka, ku bintu barega kiriziya, ari ibyo yakoze ari n'ibyo itakoze. Byose habaho icyo kintu cy'ibiganiro, cyarabaye mu 2004, hashize imyaka 10 jenoside ibaye. Ariko hagiye haba n'ibiganiro mpuzamahanga byagiye byitabirwa n'ibihugu byagize ibibazo bijya gusa n'ibyacu, nk'Ubudage, Afurika y'Epfo. Ibyo bihugu byaje muri iyo nama bigatanga uko nabo ubunararibonye muri ibyo byose by'amacakubiri yagiye aranga abantu. Hariho rero n'ibindi byerekeranye n'inkiko gacaca. Mu nkiko gacaca twagize uruhare rukomeye hamwe n'indi sosiyete sivile, kandi n'abepiskopi bashishikariza abantu bitabira gacaca babumvisha ko ukuri ariko kuzafasha iki gihugu kuva mu mungora ni charimo ndetse inzandiko nyinshi banditse zari zo kubashishikaza no kuba kumbisha ari bo ari nabayobozi igikwiye muri zo gacaca
Radijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umutumirwa Padiri Gasana Vincent umunyamabanga wa komisiyo y'Episkopi b'u Rwanda gishinzwe amahoro n'ubutabera ku rwego rw'igihugu turaganira ku ruhare rwa Kiliziya Gatolika y'u Rwanda mu rwego rwo kugarura ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda dore ko hashize imyaka 25 genocide yakorewe abatutsi ibaye ibyabaye rero kuri Kiliziya nabyo tugenda tubikomozaho gake gakeye ntabwo twabigarukaho byo ni byinshi noneho kuri telefone duhamagare Louis Michel na naye abagabo dohere kuri Louis Michel Louis Michel
uraho Thomas we
uraho urakomeye
narinda aho
akabazo kagufi ya cyangwa igitekerezo kigufi
kagufi cyane
yee
ndagira ngo bansurize padi hanyuma padi icyo ngirango waze abantu benshi bari bazi ko abapadiri abapadiri namwe muri abantu ntabwo muri imana muri abantu ariko mugakorera imana ariko padi ibintu byawe mu Rwanda kabagahoma munywa ariko kugeza ubu ngubu n'ubu ngubu hari abantu bakiri hanze babikoze rwose bigikurikirana mbega nabwo birashoboka ko hari abapadiri banyu bashobora kuba bari hanze ariko bakaba baratse n'abakoze ibintu mbe padi ubu murakora iki kugira ngo abapadiri nabo hari ikintu mukora kugira ngo abapadiri nabo baboneke banyure imbere y'amategeko nabo bahanwe mbese padi nawe narumvise ko ngo mwamfite urukiko hariya rushobora kuba ruri Roma rwa Kiliziya Gatolika mbega abataje mu Rwanda ubwanyu mushobora kuba mwakora ku buryo abo bapadiri koko niba bahari bajya imbere ya urukiko rwa Kiliziya Gatolika nabo bagakarirwa urakwiye urakoze padi urakoze Toma
yee Louis Michel nawe urakoze padi buretse tubaze na ay'abagabo nawe nimba afite akabazo cyangwa se igitekerezo kigufiya hanyuma basubirize rimwe na y'abagabo
babwe
wiriwe neza
maro neza
ye akabazo cyangwa icyumviro kigufi ariko
ego murakoze niko niko mu jambo jewe muri make ico na ico nagira mvuge jewe ndiko ndiko navuga ko abo bantu bavuga cyane cyane ku bayoboke ba Ekleziya na cyane cyane ko abapadiri bavuga yuko ngira ngo barakoze ibintu by'abanyabwoko mu Rwanda iyo cyo mbona muri make abapadiri nimba nabo nyine barabigiyemo cyangwa umuntu umenga wakoze ikosa yorihanirwa kandi hari n'abantu bamwe muri make narumvise yuko na cyane cyane Ekleziya isa n'iyasazimbabazi jewe icyo mvuga umurazi yuko utazimbabazi azigirirwa jewe mvuga yuko muri make leta y'u Rwanda yoraba ikabagira ikigongo na cyane cyane abapadiri bitwa yuko bakoze iyo nyabwoko muri make nicyo nagira mvuge
yee urakoze nayo abagabo
yego nawe murakoze kunyakira
padi Louis Michel rero na y'abagabo ni umurundi ubwo rero wabasubiriza hamwe
Louis Michel rero arifuza kumenya igikorwa kugira ngo abapadiri bahungiye hanze Kiliziya igiruko ibahana urabizi ko ibintu byabaye iwacu hano mu Rwanda hari abaregwa kandi banabeshyerwa ni ukuvuga ngo hagomba kubaho dabo ubucamanza bw'ibihugu bikemeza ko uwo muntu koko ari umunyabyaha ntabwo kiza yapfa kuvuga ngo uriya ni umunyabyaha reka tumuhane kuko ntishinzwe gukurikirana umuntu mu bintu yakoze itabizi nk'uko hari inzego zishinzwe kubikurikirana Guri Louis Michel rero abo bantu bari hanze bashinzwa nande niba igihugu kibashinja nikibafate cyangwa se kibwire ikindi gihugu barimo kibafate kibacira urubanza noneho kiza nayo ibyo byaha kuko yarabikoze mu buryo bw'amategeko agenga ubukristu ifite uko imuha yamuhana ariko se ntuzi ko hari n'ababurana bagatsinda niba rero hari abatsinda ntabwo twahita tuvuga ngo tumuhamije natwe icyaha ntabanze bagaragaze icyo yakoze kuko kenshi nabo bapadiri bavuga ntabwo bari tuvuge mu kuvuga ngo bafashe imihoro bagira bate yenda ni nk'ingengabitekerezo bari bafite abantu bakaba barayumva barayibumvanye ibyo rero ntabwo kirize yibigendamo yitonze kugira ngo ibanze ye kubangamira nubwo butabera busanzwe buba mu bihugu.
Yabajije ariko urukiko rwa Kiliziya ubwaryo ubwarwo yavuze ko ruri Roma rwo ntaki usibye ko
urukiko rwa Kiliziya rucimanza kuba ruregeye. Niba rero nta waruregeye Kiliziya ntabwo yaca urubanza. Ahubwo ngo niba yumva ko hari ibyaha bakoze bigomba no kujya muri urwo rwego naruregere, noneho abacamanza ba Kiliziya nabo bazasuzuma.
Ariko dusubiye inyuma gatoya kuko Louis Michel aravuga ko ruri i Roma, ariko ntabwo ari honyine gusa hari, kubera ko episkopi muri diyoseze ye mu bubasha n'uburenganzira afite harimo n'ubw'ubucamanza. Ni ukuvuga rero afite uburyo, afite urukiko. No mu Rwanda hari umwe episkopi ushinzwe urukiko rwa Kiliziya nimba ntibeshye. Aha ngaha wasobanurira abantu gute, cyane cyane nyine Louis Michel uvuga yuko ruri Roma gusa?
Ntabwo ruri Roma gusa, rw'i Roma n'urwo hejuru. Ahubwo ibihugu byose bigirizwa inkiko mu rwego rwa Kiliziya. Ubu hano mu Rwanda dufite urukiko narwo rukorera ku rwego rw'inama y'abepiskopi nguriweho n'abepiskopi bose bo mu Rwanda. Icyo umwepiskopi akora, umwepiskopi ntabwo ari umucamanza. Umwepiskopi niwe ushyiraho urwo rukiko, agashyiramo aba inzobere mu by'amategeko ya Kiliziya. We ni nk'umuyobozi wabo, ariko iyo byageze mu rukiko abashinzwe guca imanza barazica.
Ubwo rero
mu kuvuga ngo hano urukiko rw'igihugu ni rumwe, twebwe urwa mbere rw'iremezo ruri hano i Kigali.
Yego,
hagakurikiraho urundi rwa kabiri rw'urwego rwa kabiri ruba igitega mu Burundi.
Aha.
Ni ukuvuga ngo bigenda bigira inzego kuzageza kuri urwo rw'i Roma.
Ubwo rero Louis Michel nimba yumva neza nk'uko Padiri Gasana umaze kubivuga, aramutse hari umupadiri yumva ufite akekaho mbese icyaha, yazaho ngahe Kigali ku nama y'abepiskopi au ku cyicaro cy'inama y'abepiskopi agatanga ikirego?
Yagitanga. Kandi nakubwiye ko ahanini na leta nayo yabanje kubashyira mu kubashyiraho urubanza. Icyo gihe iyo leta uruhande rwayo rwarangiye, umuntu akaba yaza akaregera urukiko rwa Kiliziya bahasuzuma bakareba ibyo byaha bamurega, noneho akaburana akaba yahanwa mu buryo bukurikije amategeko ya Kiliziya.
Sinzi nibyo n'ayabagabo yavuze igitekerezo yatanze, hari icyo wakivugaho?
Ayabagabo we ngira ngo ni nko kunganira igitekerezo bavugaga ko usabye imbabazi azihabwa. Tusabye imbabazi azihabwa, ati niba nabo bantu bakiza barasabye imbabazi birakwiye ko aba babumvise bazisaba bababarira nk'uko bababarira n'undi wese ubasabye imbabazi. Uko yabizanye sinzi niba harimo ikibazo.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ariko rero ndasaba abo turi kuganira ngo bibande cyane ku byo Kiliziya Katolika ikora kugira ngo ubwiyunge n'ubumwe bigaruke mu Banyarwanda. Ibyabaye byarabaye, insanganyamatsiko y'uyu munsi naho ngaho, uruhare rwa Kiliziya mu kugarura ubumwe n'amahoro mu Rwanda. Tuba ari byo twibandaho mwo kagira imana mwe nshuti z'Ijwi rya Amerika. Kandi mbibutse yuko umutumirwa ari umunyamabanga wa komisiyo y'abepiskopi b'u Rwanda ishinzwe ubutabera n'amahoro, Padiri Gasana Vicente. Kuri telefone dufite Matilda. Matilda, urakomeye? None ufite akabazo cyangwa se igitekerezo? Urashaka gusura Kiliziya Katolika? Kwishimira.
Biragaragara ko nyuma ya Jenoside yabaye mu Rwanda,
Ese wavugiye muri telefone neza ko tutakumva neza. Yego komeza.
Ya gisaye nini mukwanisha abanyarwanda. Kujya tubumva bagiye mu magereza atandukanye tukumva aho bagiye guhuza imiryango yakorewe genocide n'iyayikoze ukumva ko habayeho kwiyunga kandi biragaragara ko byatanze umusaruro. Bakagira amatsinda bafashirizamo abakoze genocide n'abayikorewe ukabona ko ari umusanzu mwiza batanze mu gihugu barakoze cyane.
Ye Matilda urakoze nawe.
Yego murakoze nawe.
Ye Padiri Gasana
Karame
ibyo Matilda avuze ushobora gusobanura kurushaho ayo matsinda yo kuganiriramo gusura abantu muri za gereza guhuza imiryango y'abarokotse n'aba n'imiryango y'abakekwaho ko bakoze genocide wasobanura kurushaho.
Ndashimira Matilda ko ibyo bintu abibona kandi akaba bivuze. Urebye muri Kiliziya Gatolika tugira no mu rwego rw'iyi komisiyo nubwo bibera n'ahandi muri iyi komisiyo y'ubutabera n'amahoro tuyigira ku rwego rw'igihugu tukayigira ku nzego mu madiyosezi yose. Ibikorwa rero biberayo ni ibyo mu by'ukuri kugerageza kubanisha nk'uko uwo Matilda yabivugaga kubanisha abantu no n'isanamitima. Isanamitima ni ukuvuga ibikorwa bakora bituma bariya bose bakomeretse mu mutima kubera genocide bakira nk'ubuvuzi bw'imitima. Ubwo rero gushimira koko nibyo uruhare rwo kwibanisha abanyarwanda turabikora muri iki giheho. Ndamwumvise hari za gahunda guhuza abantu bacitse ku icumu nakubwo twebwe nka komisiyo y'ubutabera n'amahoro mu rwego rw'igihugu twagize programu niyo gahunda ubwo yo kugenda hirya no hino duhuza abantu bose bari bafite aho bahuriye na gacaca no kuvuga iki ari ibyiciro nyine binyuranye. Hariho abo bacitse ku icumu hakabaho ngabo ba abahamya nyine abatangabuhamya ubwo bari ubwoko bubiri hari abashinja n'abashinjura ndetse n'izo nyangamugayo zacaga urubanza inyangamugayo za gacaca hakabaho imiryango y'abafite abo bafunze hakabaho abafunguwe bemeye icyaha bagafungurwa cyangwa se abarangije ibihano abo bose urumva ko bafitanye amakimbirane ibyo ari byo byose. Tugira rero ahantu tubahuriza tukabigisha tubigisha ibyerekeye tugendeye kuri Bibiliya tugendeye ku bumenyi dufite kumubanisha abantu ibyo byose tugahuza ayo makipe y'abantu amagurupe kandi ukabona bigenda bifata. Noneho rero hajemo n'ibindi biriho bigenda bifata boroboro byatangiwe na Padiri Ubaridi
yego
nawe nuko guhuza abacitse ku icumu n'ababiciye icyo ngicyo akagikora ariko mu rwego rwo kubaha inyigisho kubarera kuvumvisha ibibi bakoze n'imbabazi zizatangwa aho zaba zishingiye kuzisaba ibyo byose hakaba icyo nakwita imihango celebration yo kugira ngo abo bantu bahuzwe. Nuba ngo wa wundi wiciwe n'ujyana wa wundi wamwiciye kumusabira imbabazi amubwira ko akwiye kongera gusubira guhabwa amasakramenti ubwo hagati aho bamara nk'amezi bigishwa basa n'abahagaritswe byerekeranye no guhabwa amasakramenti. Iyo ni ikenura bushya icyo rya Ubaridi ariko na bose mu madiyosezi ibyo bikorwa birahari byo kumenya guhuza abo bantu ubundi badashobora guhura urebye ibyabaye byabaye mu gihe cya genocide.
Noneho kuri telefone dufite Ishimwe Samuel. Ishimwe
karame
akabazo cyangwa igitekerezo kigufi
kuno mbyumva rero kuri yansanganya matwa mwari mwashize kuri Facebook
yego
ubundi idini ni ikintu gikomeye cyane gishobora guhuriza hamwe abantu baba bahemukiwe cyangwa se abahemutse uruhare numva Kiliziya Gatolika yagira mu kunga abanyarwanda kubera ko n'ubundi asanzwe batwigisha ko tugomba gukundana ko tugomba gusabana imbabazi ariko hari igihe n'ubundi rimwe na rimwe abantu baba batariyumvisha agaciro k'ibyo bintu nk'abapadiri cyangwa se abasenyeri abantu mbega bafite ijambo rikomeye muri Kiliziya barakwiye kujya bafata umwanya bakaduhuriza hamwe nko ahantu nko mu rusengero nyuma yo gusenga cyangwa se mu manama abaturage bagira bakatuganiriza bakereka icyo ijambo ry'Imana ribivugaho bakereka bakosheje uburyo bakikosora kugira ngo abanyarwanda muri rusange twongere twiyumvanemo kubera ko niba bamwe barahemukiye abandi bakabicira ntabwo ari ibintu byoroshye kugira ngo umuntu ahite yifata yihuze n'undi bisaba inzira ndende abayobozi babigira muhare ariko na Kiliziya Gatolika mbona hari uruhare rukomeye yabigira kubera ko n'ubundi jenoside ijya kuba nayo yabigizemo uruhare ishobora kongera ikabigiramo uruhare abanyarwanda twongera tukiyunga
ishimwe urakoze
yego nawe murakoze
reka Padiri Gasana agira icyo avuga ku gitekerezo cyawe Padi
karame ku gitekerezo cya Ishimwe kugira ngo nongereho ko ubundi hari urwego rw'igihugu rushinzwe ubumwe n'ubwiyunge Kiliziya Gatolika n'umwe mu bafatanyabikorwa bayo b'iyo komisiyo cyane cyane twe komisiyo z'ubutabera n'amahoro abantu ku rwego rw'igihugu no mu madiyosezi turabafatanyabikorwa muri urwego igihugu cyashyizeho akenshi usanga batwiyambaza kubera ko babona ibikorwa dukora bibafasha cyane ugasanga n'imibare y'abiyunga akenshi bayikura mu bo tuba twarafashije n'abatangabuhamya tugira abatangabuhamya berekana uburyo biyunze hirya no hino muri za paruwasi zacu abo ngabo rero usanga iyo porogaramu ya komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge y'igihugu ari nka ibegamiye kandi nabo bacingiye ku ntego zayo izi rero yavugaga ko wenda nka misi isohotse bajya bagira bati tubahuze tubaganirize kenshi ubwo ntabwo biba bijyakunda ahubwo habaho ibyo twita inyigisho zihariye izo ariko zibaho inyigisho zihariye bakaba bagatumira abo ngabo wenda bacitse ku icumu bakabakira bakababwira uwo mugambi w'ubwiyunge no gutanga imbabazi uwo ari wo icyo byaba bimaze kubyo babohora ariko na babandi nabo bafunguwe cyangwa se n'abandi bakizito bakaba baza baba barimo bakumva ibyo biganiro bituma abantu begerana bakarushaho gufata kunga ubumwe icyo ngicyo rero yenda n'inama tugiriye hari aho bitarafata neza
yego
hari aho bitarafata neza ariko hari n'aho biri mu by'ukuri yenda n'abapadiri ntabwo ariko bahita babyumva kimwe ariko hari henshi ubona mu maparuwasi ibyo bintu izo gahunda zirimo
Ijwi rya Amerika ikiganiro muri Isanga uruhare rwa Kiliziya Gatolika y'u Rwanda mu kugarura ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda. Umutumirwa Padiri Gasana n'umunyamabanga wa Komisiyo y'Abepiskopi b'u Rwanda ishinzwe ubutabera n'amahoro. Kuri telefone dufite Audace. Audace we.
Name.
Wiriwe neza. Akabazo cyangwa icyumviro kigufi.
Wiriwe mwiriwe.
Yego.
Uko tubizi Abanyarwanda benshi hafi na 40% ku ijana n'abakatolika.
Padiri yatubwiye ko bari hagati ya 50% na 51% ku ijana.
Kandi urumva sayidi zose zirimo ari abahemutse ari abahemukiwe bose barimo numva nka Kiliziya yagakwiye gushyiraho umwanya wihariye wo guhuza abo bantu ari abahemukiwe ari abahemutse bakayegerana bakaganira ndetse bikamanuka bikagera no mu miryango remezo hasi bakajya bashyiramo iyo gahunda y'uko ndetse abantu bahemutse bahemukiwe bajya bafata umwanya bakibuka bakiyunga bakajyana ibikorwa bitandukanye zibahuza.
Ese Audace utuye hehe?
Ihuye muna majyepfo.
Nta muryango remezo subamo?
Murimo.
None ibyo bintu ntabwo mujya mubikora mu muryango remezo?
Oya, ntabwo bihaba muryango remezo, barasenga bitarangiye.
Kuko padiri yatubwiye yuko ibyo uko ubivuze neza biriho, ibyo biganiro biramanuka bikagera no mu miryango remezo yabitubwiye. Mwebwe kuki mutabikora?
Inzi nimba wenda hari aho biba, ariko nko mu miryango remezo nkunda kujyamo gusengeramo ntabwo bikunda kuba birimo.
Ahari padiri yakugira inama ukuntu wazabibona cyangwa se ukanabitangiza mu miryango remezo ubamo. Audace, urakoze. Padi.
Urakoze Audace. Rero icyo yifuza mu by'ukuri namubwira ko kiriho, guhuza ibice byombi by'abo bahemutse n'abahemukiwe. Nk'ubu na namanuru ejo bundi hari paruwasi yari yazitumiye yitwa Kiziguro, ni abantu basabye imbabazi, habaye umuhango wo kugira ngo basabe imbabazi abo bahemukiye.
Kiziguro ni muri diyosezi ya Byumba.
Muri Byumba. Muri Byumba nyine ni Byumba. Nanone nakubwira ibindi biberayo, ugasanga bya bintu byo kubakira batishoboye muri abo bahemutse bubakiwe n'abacitse ku icumu kubera iyo gahunda bumvise y'ubwiyunge, akaba aribo bubakira ababahemukiye, bakabubakira inzu kuko batagira aho baba. Muri ibyago byagwiriye igihugu biri ku mpande zombi, ugasanga n'abacitse ku icumu barabyumvise barimo kubakira ababahemukiye babiciye. Ibyo ngibyo biba bishingiye kuri ibyo bikorwa nka diyosezi cyangwa se paruwasi iba yarashyigikiye, bafite uko babishyigikira. Ubwo simvuze nibwo nakubwiye ibyo komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ikora, nako komisiyo y'ubutabera n'amahoro, n'ibindi bikorwa mu nzego za Karitasi zo kumenya abo bantu. Hari ibikorerwa mu mashuri abana bigamo, mu mashuri ya Kiliziya cyane cyane, ariko n'ahandi. Hari ibiba bikorerwa muri rezidensi zo mbese za Kiliziya. Ntabwo ari ukuvuga ko komisiyo y'ubutabera n'amahoro ni imwe muri komisiyo 18
za Kiliziya.
Aho hose rero abepiskopi baba barabashinze kwita kuri icyo kibazo cy'ubumwe n'ubwiyunge bw'abaturage. Ibyo bintu rero birakorwa. Hari aho yenda wongwa bavuze ati ntabwo ndabibona mu muryango remezo wacu, ntazishokera rimwe, ariko nihangane bizamugeraho.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri telefone dufite Sylvestre. Sylvestre we,
ndakumva.
Wiriwe neza?
Wiriwe nyakuba, uracyari muyati mwema?
Oya, ni Thomas Kamirindi.
Murakwana mu izina mu matwi menga, murakwana na mu matwi kabisa.
Ni wowe Sylvestre uba muri Uganda?
Ni jewe mba muri Uganda kabisa, wamenye kabisa.
Nuko ariko rero uri umurundi nyine, ni ukubibwira umutumire Padiri Gasana uwuriwe mbese mu magambo make.
Mu magambo make Padiri Gasana ni ukuri ndakubwira agatererano.
Yego.
Burya abantu rero abantu n'abantu kuko ntibafite umutima nk'uw'Imana. Iyo umuntu
Imana zigira umutima, Imana igira umutima.
Imana ntishavura. Ibyo dukora ku isi yaba yashavura, ntituba tubera kuri isi. N'imiduha imvura iba yaregeje izuba hasi ikatwotsa, kandi niyo yarishyizeho. Ariko umugabo ntishobora kurishyira hasi ngo dushye. Ababi n'abeza dukunda twese. None abantu bagira umutima nk'uw'Imana, ni ukuri siyo kiba neza, niyo sinagira impinduka. mbere imana yose ihindura isi ikabanje hasi none ibyo byaratunaniye kuko uwakugiriye nabi aho uwamugiriye ikigongwe havamo akadirikira kakaza uyu n'umwe yanyitira abantu kandi ibyo ni ibyo ku isi kuko isi turiko turi ku rugendo turiko turagenda hasi wacu ngira ngo abahamaye imyaka myinshi barabakera banowe baragiye ariko natwe dusigaye tuba abantu bamara imyaka 30 ukaba usezeye urumva rero turi ku rugendo si wacu none twari dukwiye kugiranira ikigongwe tukazoshika imbere ya wa wundi yaremye isi n'ijuru akongera natwe akaturema wa mwiza atagira uko asa hariyo yaduhaye ni radiyo Amerika kugira ngo ababuranye bose bumvikane bahurire n'isi yakure niwe yabikoze uwaje kubikora yatava kwa Mungu yatava mu ijuru kuri Imana none rero nako abantu dukwiye kugira umutima nk'uwo Imana yaturemye ugasa nayo tukagirana imisabati n'ikigongwe hanyuma Imana nibyo tujyana ntituhazi tukazobimenyereye tuzoje
urakoze cyane Silvestre we
nawe urakoze
ahari Padiri Gasana ashobora kugira icyo avuga ku cyumviro cyawe
cyumviro cye nagihera ahubwo kuri ibyo umubwiye uti Imana igira umutima irawugira
kandi atari umuntu
Imana igira umutima umutima buriya
Padiri kandi
hagaririya nyama
twikomereze
itagira umubiri ntiyagira umutima w'inyama ariko ifite umutima ni imvugo hamwe twabyita roho kandi Imana ni roho nsa ni roho nsa ni ukuvuga ngo ntabwo twagira umutima atari iwuduhaye ubwo ntawe utanga icyo adafite rawufite cyane n'ineza ariko bineza ntabwo ifite imitima ibiri nkatwe nicyo yavugaga abantu ntabwo ufite umutima w'ineza gusa havamo n'ibyivangamo bindi nicyo yavugaga nta kibazo numvise abajije
yatangaga gusa inama yo kugira imbabazi yaduhaga inama yo kugira imbabazi no kuzitanga
yego
ijwi rya Amerika noneho duhe ijambo Patrick we
karame
wiriwe neza
wiriwe
akabazo cyangwa igitekerezo
kamawe ikibazo nagiraga ngo mbaze bo mu gihe cya jenoside hari abatutsi nyine bahungiraga muri za kiliziya bazi ko bagiye mu ikiriro ariko nyine hakaba noneho twahita nko mu irimbukiro nk'icyo gihe wenda kiliziya gatolika ubu ngubu wenda igira ibivugaho iki cyangwa se wenda tubare ko uhagarariye gatolika wenda twabara wenda ko tubare wenda kano kanya ko yaba ari nk'uhagarariye nk'andi madini yose wenda icyo gihe wenda bo babivugaho iki
ngo uhagarariye madini yose
niko njye nayibara nk'aka kanya wenda kuko
dufite oya rwose twamutumye mu rwego rwa kiliziya gatolika gusa
ntacyo reka wenda tubare ko ari ku rwego rwa katolika wenda ku rwego rwa katolika bo wagira babivugaho iki
urakoze Patrick we padi musubize rero
arakoze kubaza atyo hari benshi babivuga bibaza bitese hari n'abagiye bavuga ngo ntibazasubira mu kiliziya kubera ko abantu bashiriyemo mbere ari kubigenda bishira icyo umuntu yabivugaho cya mbere ni ukubanza gukosora abibwira ko kuba baraguye mu kiliziya nabyo kiliziya bifitemo uruhare kiliziya abahungiyeyo ni nk'uwahungira iwawe bakahamwicira ntabwo waba ari wowe umwishe ahubwo ababoshyaga kujya mu kiliziya bafite indi migambi abo ngabo bo koko bariho babayeho kandi sinavuga ko ari kiliziya bavuga ngo umuzi wanjye babiciremo aho rero bakunda kubyitiranya kugwamo ari benshi hari abaguye mu kiliziya abaguye kuri komine hari abaguye hehe aho umuntu yahungiraga mbere kiliziya bayihungiragamo bakaharokokera kuko abantu bari bagitinya Imana n'inzu zayo ariko nyuma muri jenoside umuntu abona byarahindutse abahungiyemo baterewemo za grenade ni ikintu nariko muri muca nakwita ibintu byo kogeza amakuru kuvuga ngo berekane ko kiriza yakojeje ugasanga abantu bavuga ngo niyo yaboheje kujyamo ngo babiciremo kuko kiriza buriya yarababaye kubona insengero zayo zihinduka amarimbi ni byinshi zayo bagiye bahungirayo kuko bari bazi ko mu kiriziya nta muntu wahicira undi ugasanga rero byarahindutse
cyari ikintu cyitwa sacré ikintu mu kinyarwanda sinzi ukuntu umuntu yakita
ni gitagatifu niko tuvuga ko utapfa kuhakorera ibyo ubonye ariko rero abantu basaga n'abari umwanda niko basigaye bavuga berekana ko nta ni maze n'ibintu byo n'imyenda y'abapadiri barambaraga inkongoro bagasukamo ibyo babonye bakanyweramo inkongoro za misa ibyo bintu se ni padiri wabyoshya abantu ngo ntibabikore niba hari n'uwaba yarabikoze akaboshya ngo bajyeyo cyokora abo bavuga ngo yaba ari ngo kiriziya ngo yoyeje abavite za katedrali barayihanura ngo yicire abantu barimo bashiriremo
aho ngaho si Inyange
Inyange ariko ibyo njyambona ari nka exception ntabwo byabaye ntabwo bavuga ko byari mu Rwanda rwose ariko muri mu bapadiri ku buryo wakumva ko abantu baza kwicirwa mu kiriziya ariko abantu b'abategetsi bo baraboshyaga bazi ko ariko bari bubicire nyine
ese tugarutse kuri icyo kintu cy'igitagatifu ikintu gitagatifu ubu ngubu muri uru rugendo rwo kugarura ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda icyo kintu gitagatifu ikintu cya kirazira mubona bigaruka
kirazira ntayitabayeho
ariko mu magambo
ariko abemera kirazira bakanakurikiza bakemera ko koko icyo yita ko kizira kizira nibo amagambo n'ingiro ntabwo ariko bavuga ngo birahura icyo kintu gitagatifu rero bavugaga niki cyubashywe nka mbere ubu urumva abantu kera batinyaga ibintu bitagatifu koko kubitesha agaciro uko wabonye ariko igihe cya jenoside ubona ko byari byayoberanye niyo mpamvu ubungubu muri gahunda z'igihugu harimo ibyo bise ngo kirazira za kirazira umuco na kirazira izi byose bashatse kubigarura kubera ko abantu barenze imiziro muri gahunda ya leta birimo ariko njye ndashaka kuvuga ko n'ubundi n'amategeko y'imana se si za kirazira ubundi igitagatifu cya mbere ni ubuzima bw'abantu iyo rero utacyubaha ubuzima bw'abantu nibyo wita kirazira ububeshye kubaha ubuzima nicyo kintu sakre cya mbere gitagatifu umuntu wese yagombye kubaha ariko si meze haba ari nino haba ari niyo muri ubuzima ntabwo ari ukuvuga ngo ni ikintu cyubashywe babwubaha iyo hari inyungu babifitemo zaba rero ari ntazo nuko niba hari ibyo mupfa ubuzima bukaba butaye agaciro niba hari ibyo mushakaho kumwambura ukamutesha ukamwaka ubuzima ibitagatifu rero bibaho cyane twavuga ibitagatifu kubera ko bikora imirimo y'Imana ariko n'ubwo buzima umuntu waremwe mu ishusho ry'Imana niwe mutagatifu wa mbere
none se nyine ko abanyarwanda twari twarabitakaje ibyo ngibyo ubu birimo biragaruka mu mitima yacu mubona bigaruka mu mitima yacu tukumva ibyo ari byo
ndumva ko kugaruka iyo ibyo bintu by'intambara n'amakimbirane bigenda bishira umuntu yavuga ko hari ikigenda gihinduka mu myumvire y'abantu erega burya ibyo bita experience ubunararibonye nabwo burigisha ubu abanyarwanda uko bameze kumva ko wamushora mu bintu nka biriya ababyumva benshi ntabwo wabona ko babyitabira bumvise ikibi cyacyo ariko kwemeza ko koko ariko byagenda biterwa n'icyo bamushukishije
Nukumufatiraho yoroshye.
Eh?
Umuntu kumushuka no kumufatiraho yoroshye.
Eh, aho yoroshye n'inyungu abonamo. Mhm. Ariko rero ubundi bira bintu byagombye kutwigisha ko no kwica umuntu ntacyukuramo nta ababigize nabo babonye ko ntacyo bimaze. Nacyo tubibutse n'ese wishe umuntu akabwira abandi kumwica ari hehe byamumariye iki? Ariko rero izo ntege nke z'abantu bikunda bagakunda ibyabo zirahari ziracyahari ntawava ngo uyu munsi zashira. Ariko tuwo murimo dufite wo kwenyegeza ibyo bitekerezo byiza kugira ngo bashobora kumva bumve na leta kandi nibyo indangagaciro na kirazira nibyo ubona ifite itorero ribyitaho kugira ngo bamenye ko abo bantu bandujwe n'iyo mibereho yo kwicana bakira nko kugabagangaho urubebye.
Ijwi rya Amerika, turaganira na Padiri Gasana Vincent, umunyamabanga wa Komisiyo y'Abepiskopi b'u Rwanda ishinzwe ubutabera n'amahoro ku rwego rw'igihugu, ku ruhare rwa Kiliziya mu buryo bwo kugarura ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda. Kuri telefone dufite David. Ndibwira ko David ari nawe udusoreza iki kiganiro kubera ko nduzi kigenda kigana ku musozo. David we.
Karame karame ndakuba wa tomate kamirindi.
Ndi nyakuba hose ndagushimiye. Nawe uri nyakuba ariko. Nuko akabazo cyangwa se igitekerezo kigufi ariko
ndakubita mpango. Muzuza kandi taduti Kristo yeza kuzwa.
Yego arakwishubirije rwose ni byiza.
None rero padre nari mfite akabazo cyangwa tubiri tugufi cyane. Nkavuga nti ese buriya Kiliziya tuyigeranyije nk'umuntu ufite itatu y'umuntu rwose wari ufite abana, bamwe muri abo bana bakagira uruhare mu guhungabanya ubwiyunge n'ubumwe bw'Abanyarwanda. Buriya Kiliziya yo ku giti cyayo nk'umubyeyi ntabwo yaba ifite toroma yo kuba yareze abana bagakura bakagira gute bagakora ibintu nka biriya. Ubundi Kiliziya iramutse ifite toroma ntabwo nyita ikimara nk'uko bamwe bajya babivuga, ntabwo ari byo. Iyo izakivurwa nande Kiliziya ubwayo? Icyo ni ikibazo cya mbere. Icya kabiri, ese amategeko agenga Kiliziya hari amategeko agenga uburinzi cyangwa icyubahiro kidasanzwe cy'ahantu hitiwe inzu z'Imana? Twabonye ko abantu bubahutse cyane bakiciramo abantu bakagira gute? Ubundi ubusanzwe uretse iyo myumvire ya roho, ayo mategeko muri Kiliziya aba yo kuvuga ngo ahantu hasengerwa, ibintu bikoreshwa abantu basenga, ibikoresho iki bifite amategeko abigenga ku buryo bwihariye byigishwa mu Kiliziya, byigishwa intama z'Imana? Murakoze cyane
padi. Igihe cyagiye cyane, nawe ukubite wanzura kubera ko dushigaje umunota umwe nawe utageramo.
Nuko ubwo Kiliziya uko nayo igomba kuvurwa. Ubaredi n'ukunda kuvuga ati n'abapadiri barakomeretse, abakirisitu bagomba kuza kubasaba imbabazi kuko babahemukiye kwigisha abantu ukabona bahindutse birura. Ibyo rero Kiliziya nayo ifite icyo gikomere, nayo igomba kukivurwa. Kiliziya tuvuge ni iki se? Ni wa muryango wacu, n'imanza waciriwe n'amabuye bayiteye, n'iki byo byose? Urumva ko nayo yagize ingorane, ariko yagize akababaro ku buryo bubiri. Yapfushije abo ngabo bicaga abandi, burya nabo ni ukubapfusha. Irongera kwica abapfaga bose n'abana bayo. Aho ngaho rero urumva ndabigeranyije na wa mubyeyi upfusha abana. Yapfushije impagari cyapfusha n'abapfa nyine babishe
Badi. Reka dusabe imbabazi David ko udashoboye kumusubiza ikibazo cya kabiri kubera rwose dushigaje udusogonda duke. Ngushimire cyane, nshimire n'abaje muri iki kiganiro cyose n'abagikurikiye. Mwese murakarama, mugira amahoro.
mwanda nyakumviriza ibiganiro vyacu mu kirundi no mu kinyarwanda.